kufika mikumi imenipa kibali cha kuwakilisha kick kick snare mmenita nimetika na here come the sound of the Mr. Tank Twister Mr. MP the MVP in the true definition of the real MC
the real MC
the heavyweight MC wanauzito wa kinyoya not the one to test me the undisputed undefeated my weather chagula kitana ish kwenye all weather sometimes chips kuku sometimes chuku chuku wanadhani swimming pool na waugesha kwenye upupu ashana mdana onyo kwa makasuku wenye fikra fupi kama umeme waluku mina waza billions wana waza buku ono wanavonengeneka na isi punch zenye muku the motivator respect mind the true soldier mbechonga barabara unapita the bulldozer the icon tangu na tangu shangu vya soda uwezi fika mia na kama uja anza moja yeah wana vip wana kimbia one man ami wana pima wana kimbia hey, icon wana vip wana kimbia shows a kibabe flows a kibabe styles a kibabe wana vip wana kimbia one man ami wana pima wana kimbia hey, icon wana vip wana kimbia shows a kibabe flows a kibabe na kuchapa kiuchumi na kuchapa kwa ngume na kuchapa kwa heshima na kuchapa kihuni na kuchapa kwa fanbase hicha time 10 na kuchapa kwa michano hata rap kwa kirumi nilisha wasame wasanii wenzangu waliokuja jimboni kupinga ufunge wangu mabasi na mabasi jongezeni wanangu asante wana mikumi kwa kuwa na imani kwangu next time kija tena protect your neck msije sema sikusema it's four for God's sake sana yataka moja nitakubeba ukianguka hao wanawatumia na mwisho wanawatupa kuingia mjengoni hakujantia mawenge nimeongeza washikaji kinambatia na chenge famia ni kulenge sio lazima mnipende to all you working seas na wakande ni wajenge mbunge naongoza binadamu na wanyama bongo flavor masia najua nachokifanya usiponisikia leo jua kesho narudi mwambieni falme wenu siti yangu waifute vue ifute vue
yeah wana vipi wana kimbia one man ami wana pima wana kimbia hey, icon wana vipi wana kimbia shows a kibabe flows a kibabe styles a kibabe wana vipi wana kimbia one man ami wana pima wana kimbia hey, icon wana vipi wana kimbia shows a kibabe flows a kibabe styles a kibabe
nimezaliwa kushinda na ndio maana niko pale anayepanga ni Mungu we binadamu hawezi bana kwa wanangu wa kita
show za kibabe flow za kibabe style za kibabe
kwa wanangu wa ghetto
show za kibabe flow za kibabe style za kibabe
kwa wanangu wa kita
show za kibabe flow za kibabe style za kibabe
kwa wanangu wa ghetto
show za kibabe flow za kibabe style za kibabe wana pip wana kimbia one man ami wana pima wana kimbia icon wana pip wana kimbia show za kibabe flow za kibabe style za kibabe wana pip wana kimbia one man ami wana pima wana kimbia icon wana pip wana kimbia show za kibabe flow za kibabe style za kibabe.